as a baby.
Yeah. Yeah. Oh, na, 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 na. Asinione, nimeinamisha kichwa chini. Akajiuliza kwa nini, baby nimekumbwa na nini. Namuwaza yeye tu, akili yangu yote kaitawala juu, oh juu. Haya mapenzi jamani, yananilewesha ani. Tuseme umenipa nini, mbona mimi sielewi. Baby nimemisikisi, nimemisikisi. Na utani utani wakitandani. Ipe, 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 unaipagana. Nakuona kiwewe, nisipokuona wewe napagawa. Nipe dawa, umeniweza, umenikonyeza. Wewe, wewe, ipe, ipe, ipe. Bagana.